Colabisa. Savaya Colabisa. Colabisa. Savaya Colabisa.
Ezakaviri akapyawe zabuze atenda katwe yapyeyo kamkwano gwe. Chokanga chata manyi mkwano gwe. Aina appointment ne sugar daddy we. Yamusaze kone batanove katono nseke ngachimye vivye ovanga kumubya tenga fighter jani chandaka chocho mkwano gwe.
Ebintu ya kulabisa kubanga ne mikwano jitu koze sabu koze za. Ebintu ya kulabisa bubanga tochi kwanga kotu ulanza kunyumiza. Labisa babuse na batalabye abimanyitwa ne bigwa bitalaze. Labisa njogere laba sirize.
Galubindi mateka ngambo ya kole bitaja asigula mka mkwano gwe akwana bawa mkwano gwe atasa yobye yewose neyefula teya bikuze neyakwanya talile voze bambi bamulage kubintu ayose.
Ebintu ya kulabisa kubanga ne mikwano jitu koze sabu koze za. Ebintu ya kulabisa bubanga tochi kwanga kotu ulanza kunyumiza.
Labisa babuse na batalabye abimanyitwa ne bigwa bitalaze. Labisa njogere laba sirize. Olibwa baba kusinga kobuti tolabisa ne baba yakagula mufako tolabisa olibwa baba kubisa kala tolabisa ne baba yagwa muchize go tolabisa
nakula bulira wo kindi kulabisa kungoma ya jafo solo bada high school head teacher wo chona chichiri fetwa sala wo run it again
ebintu ya kulabisa kubanga ne mikwano jitu koze sabu koze za. Ebintu ya kulabisa bubanga tochi kwanga kotu ulanza kunyumiza.
Labisa babuse na batalabye abimanyitwa ne bigwa bitalaze. Labisa njogere laba sirize. Labisa babuse na batalabye abimanyitwa ne bigwa bitalaze. Labisa njogere laba sirize.
Remember where you got it from. www.djericom.com.